never telling me.
Katika mi mwenzenu naona jau, we bonge munene utasema kimbaumbau. Anavyo katika mi mwenzenu naona jau, we bonge munene utasema kimbaumbau.
Anakati kimbaumbau, anakati kimbaumbau, anakata kimbaumbau, anakati kimbaumbau, anakati kimbaumbau, anakati kimbaumbau, anakata kimbaumbau, anakati.
Basi ndaka na bingwa kudanga hata kwa kouna,
bingwa kudanga hata kwa kouna.
Dada una
Wait,
Igamau, Igamau.